Anekele bigem chiribia onye neme ma chibu na no tito bigem chiribia. ekele ka m jiri bịa otuto ka m jiri bịa ọchịcha ka m jiri bịa e ulelu ka m jiri bịa nara ekele nke m jiri bịa onye m debe So Jesus, walk in with you. Jesus, walk in with you. What the?